Five, four, three, two, one.
What is the worst relationship advice you've ever heard or received?
Find someone who loves you more than you love them.
Oh, yeah. Okay. Great. Good answer. All right. Question number two. What's the best relationship advice you've ever heard, received, or given?
Make a list of the things that are truly important for you to find in a partner, and then be that list.
Hello, welcome or welcome back to the podcast. My name is Joy Kimmy and this is Vibes and Inshallah. Back again with a brand new episode. I hope you're having a great time. I hope you've had a great week. We too have had a great time recording this podcast for you. Sorry for the inconsistency, but trust me, that was the last time we ever will be inconsistent. Anyway, back into the episode. So this episode, I just had it recorded randomly. Me and my friends were having a conversation and I just hit the record button and I'm like, let's just record the podcast. And we were talking about how there are different angles to violent relationships. There are people who are very much okay with being in a violent relationship. For them, actually, it makes them flourish more. They are very much at peace with it. And also there are some people who are not okay with violent relationships, like me. But that's just an opinion. So before you crucify me because I just say that it's okay to have a violent relationship, I will let you listen to the podcast and be the judge to that.
Unafaa uangalie abavi mapenzi ama nini. Unaona? Kuna venye dema na jikari out kwa nyumba, anaweza handle nyumba, si ndio vizuri? Like hivyo. Na tabia zingine tu ndogo ndogo zenye you can put up with ama saa ingine una correct tu mdogo mdogo sato. Unaona? Si eti na nguvu. Lakini saa kuna point yenye kuna tuseme tabia nyingine ama problem imetokea, kitu kama hiyo yenye cause generally ita cause violence kwanza, unaona? Hiyo ni kitu ina build up baadaye.
Mnaanza kujibishana kwanza.
Yes, unaona? Kujibishana, situation to get out of hand, mnapigana. But both of you naelewa.
Ngoja, mnapigana aje mandondi, makofi.
So it depend na mkono. Let's say mimi naweza anza na okay, umefika hapo. So mimi nitakwambia wewe umefika hapa, nyamaza. Tulia tu. Alafu then let's say sayo nimejam niko kwa green man ni nimejam. Anze kuniambia kwani utafanya nini? Si unipige, alipush.
No, women don't say that.
Women say that. Women say that.
Please don't embarrass me. Women don't say that.
After 60%.
Women say that. What can you do? Nini unaweza fanya?
No. We respect our men. We don't do that.
Haya night. That's you. Me enough to that. Okay, that's you and me. The people who do that.
So no, wajua pia I like madam wakale venye mimi nilisoma college guys are them
stop it
the best unaona kimpango juu sasa hapo ndo nimefunza submission vizuri venye mimi nimeishi na wakale
so nipige
sasa submission itakuja baadaye submission si kupiga pekee na kufua nguo submission like siezi eka into words wacha niseme tu hizi examples maybe it come through venye submission ninaona niko so like let's say tumepigana okay dem saa ingine ana feel entitled si ndio. Okay, what I mean, maybe you wanna feel entitled at some point. Ikifika hapo tu, umpige bare moja, ishaanza vita. Wengine wanaweza kuwa na nguvu hadi kushinda.
Nani anapiga nani?
So let's say mimi boys, nimekuambia uache hapo, unyamazia hapo, alafu aje kuniambia nini nitafanya nini. Obviously sitaanza kupiga ngumi kwa boys mwingine, nitakuweka ka coffee ama nikushike tu hivi, nikupinishe mahali, tulia ama nikubanishe kwa wall,
nikwambie tulia.
Oh, focus na
wao.
Tulia. And then useme tulia, okay. Uende akurushie ngumi ama kunini ama endelee kubonga nyingi. Then unamwambia clearly like wewe nyamaza. Ikipita hapa nitakuwa out of control. Hiyo na unamwambia. Then anapitisha hapo. Ku mean maybe anakutest. Unjua pia probably depending on the nini express unapitia. Kimpango naona pia demo anataka kuna the side of you. Unaona? Akisema hivyo juu anajua vizuri what you react na si mara ya kwanza unaona na bado anaendelea kufanya hivyo.
So amepigwa mara ya kwanza there's a first time.
There is a first time unaona. So like hivyo umpige like si kupiga ile tabia eti wewe umeleo umekuja unapigana. Si ongele kupigana hiyo. let's say kwa disagreement muhimu, unaona kama hiyo, then nikuweke coffee and then kuanze kurudishia maneno, then uendelee, like usi chill down, unaona. Una, so unaona una escalate ninyo na ndume, like probably me, tuseme mimi na most when I know according to men, wenye unasikia eti wao wamepigana nini, mwanaume probably kani demu yake ana intention ya kukupiga in the first place, anataka ku cool down situation, unaona kwanza. Lakini sasa dem, ukiona situations nyingi zenye ndume anapiga dem, enda investigate vizuri.
It's the mouth.
Dem, this the mouth kwanza, hiyo ndo muhimu, unaona. Mwanaume pia ako na ego, unaona. Siezi inside me, yani hata si lazima ikue hapa juu, chini ndani, siezi kubali dem aniongeleshe kama mtoto, unaona. Kama mtoto, anitusi penye
anataka. Na mimi pia siezi kubali unipige kama mtoto.
Sasa unaona, like hiyo nimekupea explicitly, unaona. So wewe ni unaweza de-escalate situation, you have the choice to de-escalate, ama ukitaka uone mbele pia uendelee.
Wewe sasa hiyo umejitoa kwa hiyo conversation, hiyo confrontation, umetulia, umenyamaza.
Sasa hiyo umenyamaza tu ama kuongea chini, unamwambia sikunyamaza ni kusema tu tulia, unaona? Tulia, tulia, tulia. Niki ukipitisha hapa itaenda level nyingine, unaona? Sitaweza kucontrol. Alafu atake kuona hivyo, unaona? Aendelee, si unaona? Then tuseme muongeze bari ya pili. Aone hiyo ndo form. Akusikumie pia wewe bari. Unaona? Bari tipo kitambo. Ah, kupush. Ah, vita inaanza tu hivyo.
Mandodi.
Unaona miangushiana na vitu, umevunja maglasi hivyo.
Mimi nilikuuliza hiyo swali. Sasa hapa mkianza kupigana, si unavunja. Unapigwa shock.
Ikifika mandoli hapo imefika juu sana. Njoo hata wewe ukipigana na mimi, hata nimekadhirikaje, siwezi anza kufikiria kwanza kuweka ngumi kama boy, unaona? Mimi nitakutumia tu nguvu ile kukupush, kukubana mahali.
Ndio shiko.
Tulia. Unaona? Like si kukunyonga, kukushika. Kukushika tu.
Tumekubali kushikwa shingo only at one place, but hapo ni sawa tu.
Sasa tuseme kama hivyo, lakini batu shikwe shingo hivyo, upiniwe mahali, like unatumia nguvu, nikushike mikono, nikubane, nikusukume, unaona? Lakini siwezi anza kufikiria sasa hiyo eti nianze na ngumi ya kiume, eti nikuweke ngumi ya kichwa, ngumi kama hivyo, unaona? Hiyo itakuja baadaye ikiendelea, kama umekamisha na mangumi na uko na nguvu kunishinda, unaona? Lakini kani kuna nguvu kushinda, hakuna venye nita resort kwa mangumi kwanza, unaona? Hiyo ni kama kumesa kiasi ama nini.
All relationships, all relationships you have been in, mumepigana na dem.
Tuseme, mumepigana na dem. Ni okay, yenye ilienda mbaya, ikagofa ni moja. Lakini hizi zingine ni ile tu ya kubana msee, mwambie tulia.
Makofi, tulia. Makofi.
Makofi tu ni moja tu hivyo, alafu anaelewa situation na anatulia. Lakini sasa kuna ile kichwa. Kichwa yenyewe kama unataka vita, kuja vita. Unataka vita, kwa ndio kwa unataka vita.
Lakini suri mchapa.
Kuja vita.
Okay, probably ulimchapa.
Obviously, yeah, obviously ni mchapa kumtuliza. Si unaona? Like obviously lazima umchape.
Au kimwacha. What caused this huge argument?
Kiburi.
In this relationship,
hasa kwa hii.
Tuseme moja.
Ni ilianza jata, hata siji venye ilifika. Ilikuwa story gani? Okay. Ilikuwa hivi. Ilikuwa ni nini ilikuwa ilikuwa kwanza? So, ulikuwa kuna dem.
I just knew it. There was another lady in the mix.
Asa, huyu ni side, unaona? Si main, unaona? Asa, explicitly kama wewe ni side, okay, unajua. Hiyo nao, hakuna side yenye nadhani mimi wake wake. Unaona, hiyo unajua in the beginning. Kama uko sawa, sawa, shika njia. Lakini, so ilikuwa hivyo. We were on that agreement, unaona. Then baadaye, obviously, fully hivyo, unaona. Alafu, baadaye akataka ku-exit, unaona. Lakini sasa ku-exit, tuseme amechukua namba ya menchi, unaona. Alafu anataka kuharibia. Unaona kitu kama hii. Na sasa hizo Alexi merecord ma ngwati kitu kama hizo fire unaona.
Why do you first record yourself when you're having sex?
It's fun. Unaona after unaweza watch venye kiingia au kwa video ya hii. Kwa sababu mimi personal
haitatoa your attention.
Mimi ndio ya attention. Mimi kirecord like fun ways of sex. Nisiona ikitolea attention. Semebo saa kama hivyo. Then, anakuonyea hadi anakuambia usawa. Sini hivyo, wacha tuone tu hivyo. So si like ona mshika wanambia tulia, tulia, tulia. Na saa hizo dem.
Said sasa.
Saa hizo dem, tusema ameshika simu yako. Hadi akadelete chat zote za dem yako. Kila kitu, unakuta dem saka huyo.
That's dramatic.
Yeah, lakini pia ni sweet. Ni dramatic lakini.
The fact that she is okay with being a side chick.
Lakini side
is a problem in the first place. Sasa nataka sasa.
Exit unaona, lakini nataka ku exit solo. Unaona? Kwa venye tuseme ameingia kwa nini alafu akakupenda, unaona? Akikushona mwambia okay, si tulielewana hivi hivi huyo ndio mwangu hivi na mimi siwezi mwacha hivyo. Unaona? So like hiyo, hasira, sijui sema hasira nini, lakini kitu probably alikuwa ameplan. Yeah, alafu akamwambia, oh nivo, wacha uone, unaona? So then unachika simu, oh okay, oh umesave number. Then unatry kudelete, anapokonya simu. So anambia, oh later simu, unamsnatch tu hizi kukataza na simu. Unamsnatch tu hivi. And you know, then, let's say anataka vita, unaona? Like, pia mdemo mwingine kuanga dramatic. Kuna ile dramatic yenye haiwezi kuwa intent kwa nyumba. Unaona kama hivyo sasa. Then umwambie tu wewe chill ama anavunja simu. Akose kuchill uvunje simu.
Kuna viazi hapa.
Uvunje simu. Vita zianzia hapo.
Nani akapiga nani mwanzo?
Si like ile out of reaction, okay, akupush tu hivyo, okay, we tulia, 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 chill, chill, chill kwanza hivyo, chill, chill. Na tangu paka simu ivunjike, sawe isha excavatari, like ile kwa maneno.
Nani amevunja simu ya nani?
Tuseme sami nimevunja simu ya nani.
Na, hey, uta, in case if I tisha, utaninulia simu?
Sawa, sawe usi hata ufikiri, sawe ukivunja simu. Hey, after nukafikiria tu, sawa, sawa, hivyo, hivyo. Vitu kama hizo sasa.
Do you remember na, what? Uh-huh.
Nimevunja na what if kama, let's say, after umekana mimi, let's say for a month, and unajua, nikijami, nikikwambia kitu, like maki hiyo kwanza. Kama venye tu nimesema, nimejam sahi. Nitasema maneno mengi, lakini kuna time nitakwambia tu ukweli. Chill, ama navunja isimu.
Na utafanya.
Na nitafanya, mi sijai. Nikikwambia, nikikwambia, nitakupiga, tulia. Hapo nikienda mbele, nitakupiga, naona nikikupiga. Alafu utake kuna, ukiendelea sini kama unataka kuona, kama nitakupiga ukweli, oviche, of course nitakupiga. Japo nimeona haya, hata sayo probably sifikiri, mi nimeona tu nikipita hapa, probably nitakupiga. So nitakwambia tulia, nitakupiga. Ukiendelea probably pia unataka kuona, kama nitakupiga, unaona. Na mimi nimekwambia nitakupiga, nitakupiga. You probably, nisipokupiga kitu ya kwanza, utaniona either father ama nitumeza ni control. Kitu ya pili, nikikupiga, hata kama utakasirika, mufanya nini, at least utakuwa na hiyo respect, na kujua, nikikwambia hii shit, ikifika this point, nikikwambia hivi, next time utaendelea kama utaki kupigwa. Unaona, unajua nikifika hapo, naongea real. Asa next time, hata wewe ukiendelea hapo, after hii first time, itakuwa ni unataka pia kimpa.
Stop cheating ama nikuache.
Ati stop cheating ama
nikuache. Hey.
Sasa mimi hiyo inadepend, unaona, level mali tumefika.
Ni mimi chika na kuambia wache kuchita ama atakuacha.
Niache kuchita ama ataniwacha. Sijui kama anaweza niwacha hata in the first place.
That's how confident you are that your girlfriend cannot.
Sasa wajua sijui niko explainia aje hii connection. Like nimekuambia it's beyond sex. As all, it's beyond sex, na hizi vitu za mapenzi tu.
Are you aware that you people may not even get married?
Yeah, we are aware, lakini yo, that's a choice. Unaona, minaona hiyo ni choice. Kama, yes. Mina nataka kukua, and I know that. Na huo najua, nataka kunioa. Yeah, of course, we can. Unless, vitu zinaweza kuwa na problem, ni kama kuwa broke, marriage, ni hizo vitu. Lakini hizo, si big issues.
Na hitu naona the way you have made your boyfriend know that you can leave anytime. Uye de majifanya kamaru au niko. Yeah.
Domana like si ati si feel ni niyo threatened. Mi ukuwa worried anytime. Unaona. Hata sipo shika call obviously mi ujamingi. Unaona. Kitu kama hiyo. See like si ati ile ajai nionyesha hadi anoi niambia experience ya nitakuacha hiyo vitu kama hizo vitu kama hiyo. Lakini mimi najua like ile connection tumekuwa hadi ikikuwa hivyo atasema tu nimekuacha ama aache kuniongelesha hadi atoe ni block for a month. And sunaona then akarudi probably on my exes akarudi. So like ile naona hata ukiniambia aje nitakuacha shit kama hiyo hiyo mimi probably mimi najua hizi hizi niacha atajamu sawa sawa mimi pia currently sidani unaona atachito sawa nitajamu saa hiyo lakini kucheat na kuluzi vibe yenye niko najua de mwenye nimejua nimekaa na let's say for a year and na nimejua like hata venye anafikiria na undani unaona kama hivyo si kitu yenye ningependa kuluzi. Like unaona ule unaona akipa ndani hata atabio unaweza handleisha ukiona kama tabia lisi hadi unaweza ninio unaweza kaa nayo kwa marriage. Like kuna venye umeweza elewana na mtu hadi life is much easier unaona mnakorofishana of course sana lakini mnaelewana at some point unaona hakuna kitu yenye inaweza cause hata break mpigane sawa you will come and talk about it. Oh, umefanya hivi hivi, oh, sawa. What caused this, sawa, mnaelewana. Unaona kitu kama hiyo. Sile, umepigana mara moja dramatic, oh, kwenda, mimi siwezi kana mwanaume ananipiga. Na hata hujafikiria kwanza, nini imekozi hiyo vita kwanza, in the first place. Unaona? Si eti usiwahi rudia tena, lakini at least you have an understanding. Na next time, uta treat your situation in a better way. Unaona kitu kama hiyo. So, we unaweza kubali kulusi kitu kama hiyo, over cheating. Tu eti yo ame dinya mse
yeah, kama hivyo yeah me for me sex is not that casual and one thing I cannot forgive cheating
same
that's the first thing I cannot you afford to forgive cheating in this generation
you know why and you're putting my health in danger
yeah another thing is
disrespect
yeah it's a disrespect
I love okay me for me me cheating you see the way yours is convenience yango cheating me you don't see a future with me. Why would you cheat on
like, me? Nikisema cheating, cheating ni when kama uwezi vumilia, let's say kama mimi let's say ni sijui tuseme sex addict ama let's say kitu kama hiyo, unapenda ngwati, okay, si ndio? Na hadi wewe demu yangu anajua anapenda ngwati aliyekuwa wewe. Mwai paka dewa tutanga chill kwanza isaka hivyo, unaona? Then let's say mepajipata kwa situation meka let's say for almost 3 to 4 ama 5 months away. So unaona? So it's kama ni boy mimi naona it's necessary hata mimi nifikiria anga hivyo mimi hadi dem kwamba hivyo mimi kwa akili nimejekea the notion na hata kama si ukweli nimejekea the notion yeah atacheat anacheat.
Why can't you people ensure that you are not far from each other?
Si kuna vitu zingine uweze okay let's say put this example let's say mko shule okay let's say me date campus ndio then umade moja amade we go let's say the far side of the country nyote mnatoka mbali far unaona
you so can like, incorporate your girlfriend
you can
incorporate your girlfriend wherever you are going
say like I'm going the state ya kumali unaenda like let's say say currently
okay unaweza enda ujipange for a few months then sasa
so vumilia hiyo sasa yeye hawezi vumilia hiyo few months
anyway you know what I would say if I was you I would work on my I'm just from a very neutral point of view I don't know if it's there I would work on my on my anger issues and if I was your girlfriend I would work on my emotional intelligence. Emotional intelligence, the fact that hizi vitu zote mimi kupigwa na kamar it's because of my mouth. If I work on my emotional intelligence, sitamjibu hivyo tena. Na nisipomjibu hivyo tena, hata nichapa. And once we have that respect, I cannot tell you, if you cheat, I'm leaving.
Lakini sasa ikifika hiyo, let's say like nikikongea uko argument alafu mnyamazia, me I'll get bored. Unaona? Like mimi napendanga reaction. Then
like, one see, of course when I work on the
dema disai.
Unaona the
like, I see the realness in you. Ukikuwa umeboeka nimekufanyia kitu umejam, wewe nionyeshe. Wewe kama ni
nitakuonyesha okay. But to an extent.
Hakufikishi hiyo point yenye unasema.
Ile time nitakuwa.
Ile time ya kukutrigger.
Sasa unaona.
Yenye unaniamenyamaza ama nikakupiga, ama nipige.
Sitafanya.
Hizo vitu zikoange kwa movie.
Unaona? ufanye mimi sitafanya hivyo kama sitaki. Let's say nimekuprovoke, si ndio? Wewe uniambie wewe ndio unanipiga sasa, uniambie utanipiga. Alafu mimi nikwambie nikupige. Najua
utanipiga. Hiyo kitu inakubamba.
Si unaona mimi inanibamba. Let's say mimi nimekuprovoke.
Na wewe kumpiga inakubamba?
Ah ah, hainibambi hivyo. Like let's say tuone hivi ona. Like mimi nikikuprovoke to an extent ile kunipiga. Unaona feel kunipiga, mimi nataka wewe unipige. Nijue mali nikifikisha unaona. Ikifika time ya kunishikia kisu, wewe shika kisu. Unaona? Sawa.
Nitaelewa. No, akikudunga kama.
Sasa the time nikishika kisu, kama sitaki kudungwa nitatulia. Unaona? Kama nataka kudungwa nitaendelea. The same way nimekupeleka mali umenifikisha hapo kashika kisu. Unaona? Si mimi sasa nimekujua. Si unaonyesha the real you na mimi nimekuonyesha the real me. So the point tuna argue, wewe ukitaka nikupige, ni wewe utataka, unaona? Si ati ni kitu ujui. Mimi pia nikikuprovoke paka point yenye utanishikia kisu, mimi nimetaka. Unaona? Juu tumeweza niko na chance ya kutulia, kubana kidogo, unaona? Tuendelee story baadaye, unaona? Tukichill polepole. Ama naweza endelea kuprovoke. Wewe niambie mimi nikupee kitu wasi. Wewe pia uniambie kitu wasi. Sasa unaona tunapandishana tu. Na pia kuna
let's just say kuna ka, you are okay with kata. A violent relationship. You are very okay.
Sawa.
Najua ulikuwa unasema mimi ni violent. Do you not understand?
I mean, I'm just afraid of not. Unaona Nate alikuwa ananigonga hivi na
like na kitabu.
Na mimi na mispendi.
Maje being shouted at?
The main point si ati violence. Like nataka expression yako fully, unaona? If it's violence it's sawa. Kama utatoroka, utoroke
mimi don't come to me with violence. So even my father never beat me.
It's okay. Hata kama utanidonga.
Mimi mwanaume amenipiga kwa hii maisha peke yake ni mwalimu.
Asa kama hivyo, like you pia hapo unaona unapata free space, ndio maana inakuwa longer. Kuma realize wase wanye let's say wanapigana na wananinio relationship, sisemi za violence sana. Acha na hii ya kuwa entitled wanakanga long kiasi.
Now I understand night why bono. Women msichana atapigwa avurutwe nywele but the next day bado atarudia the same man.
You feel free.
It is because I know that I'm not a woman since Joy made that statement. No,
okay, sawa. Sisemi wa experience, but kuna siku ta experience na upate boys mwenye yuko willing ku express fully, anako expressia fully, yani unajua to the extent he can go. Si ati leo na
ndani
na nyo. Na demo.
Siku itakuja.
Na mimi na demo na wewe na huyo mwanaume anajua to the extent you can go. So like we hata ukisikia kupiga hata bite mbaya hata kujudge.
Me some of the extent like my extent is crying and now if
ukinijui your extent yet kama hujapiga kwa
ukija kwa it doesn't have to be fighting.
No, you are not even aware to know your extent.
Yeah. Not my extent is silence. Nitagombana mpaka ninyamaze nijiondoke.
Hiyo ni Kenya umejisetia, lakini kuna mtu utapata mtu atakuprovoke tupite your extent.
Kama siblings wako hapana, siblings wako
waje kuprovoke.
But if you keep pigana na sister yangu hadi
come on, then it means hata wewe you've not haujafika hiyo point because you'll have different people provoking you differently every other time.
Sasa unaona like me kitambo nilikuwa nasema siwezi piga dem, unaona? Like hivyo hadi silikuwa nakwambia siwezi piga dem, kupiga dem, unaona? Najizuia, of course nilikuwa najizuia hata kama ndaka kupigana, lakini kuna at some extent yani umefika threshold. Yani mtu amekuprovoke paka umefika threshold, hadi wewe mwenyewe unafeel umefika threshold. Unampia warning na bado anaendelea.
Sasa shida ni kama wewe mwenyewe juu kupigana, mimi siwezi kuja nikutrigger na mimi sijui kupigana.
Sasa ni kama wewe unataka kuniona, unaona
mimi siwezi jaribu hiyo mchezo.
Sasa kama huwezi jaribu, it's your choice, hatutapigana, unaona? Lakini ukitaka kuona,
unajua me I have a lot to lose. My specs nitatoa wapi miwani za kesho?
expression unaona na to the extent ni your choice, both of you your choice, unaona? Venye nimekwambia
but Kamari you enjoy this as your girlfriend, I want to do something that you enjoy.
Okay, sawa. Si ati I enjoy kupigana na si ati wewe una enjoy kupigwa ama kupiga.
But there's just some that fun. Unatoka juice.
Yeah, una fine. Una feel unaelewa mtu zaidi and you, hii ni ironically but una feel more free around the person, unaona? Like let's say for example nimekupiga, okay, tumefika extent, tumepigiana at some point. Alafu baadaye to come to an agreement. Unaona? Nimekupiga au tumeona au hizi vinavyo come to an agreement. Sasa kitu hiyo imeniambia, okay, you can reason with me. At times when you maybe naweza ruka kichwa ama at times when you may go out of control, bado tunaweza discuss. Unaona? Kitu kama hiyo. Na wewe dem pia wewe could go out of control sawa. Pia mimi na kuelewa, unaona ndivyo hivyo. So at the next time utapata kwanza freedom of expression, unaona? Utakuwa unabana vitu mingi ndani. Okay, unaniambia hivyo sawa, tuongee.
You can choose another way of communicating. It's a choice.
Tunaweza ongea kama ni kitu ya kuongea. Si ndio nasema una express extent yenye imekuumiza, unaona? If it's something you can talk about, tutaongea, sawa. Lakini kama ni kitu una feel kunichapa kofi, wewe ni chape kofi. Unaona? Si ati ukabe like keep in your mind okay, ningechapa ukiboi kijana kofi mbaya. Mimi nataka unichape kofi. Sawa. Mimi naweza respond nikifeel like okay sawa, chill naweza kumwambia uchile nini mbaya, nikutulize chini, unaona? Ama pia mimi naweza kwa provoke kama niko na issue na wewe pia, unaona? Let's say me for as a defend nikuletea issue yangu kwako, unaona? So like tuanze kupigana maisha hivyo, nikuletea issue hivi, so na tuna escalate unless mtu achili. Kama mimi sitaki endelee nitachili, unaona? You see lazima nikupe issue. Wewe nimekuumiza umenieka kofi. Mimi kama sitaki endelee, okay, let's say nimekuelewa reason umenieka kofi. You at least you nimeelewa.
Hey, take me olia. And that year is when I'm no longer with you to understand why you slapped me.
Not even slapped. Raised your hand.
Kwa kila mtu.
Raise your voice on me.
Sipia ni relative. Si
but
yeah,
you see, so hizi mnaelewa mbona nilikuwa
understand.
Now you guys understand what I mean by get someone you also are in the same boat with in some way. Ju hakuna venye you who are not into violence will be with him who is into violence. Unaona?
Hey, hey. It's freaking me nasikia. Like how come on, how lakini but
being
I
okay,
all this is
lakini
I appreciate your opinion and I really try to understand where you're coming from.
Lakini pia watu different pia ina solve your issue ya vita, unaona? Let's say mimi ni msio violence, wewe si msio violence. Nikisema mimi perspective mimi mwenyewe like according to me, mimi nikikuwa violent alafu msio cool down, mimi nita cool down. Unaona, violence ya kupigana ni sote tukienda sote juu.
But so I love the wewe, fact that you have someone who understands you.
Exactly. Yeah.
Kama wewe let's say si mtu wa violence, mimi nimekuja juu, wewe si mtu wa violence, obviously you'll find a way kunikulisha down. Unaona? You take violence, you'll find a way kunikulisha.
But
down.
That will be after nimejua you are a violent person. Unaona?
Lakini pia ina depend, utajuaje niko violent person kama uja provoke? Utajua.
Sasa si ni after tu umepigwa ndio utajua this is a violent person.
Ehe.
Ah bro, no,
imagine you can still know that person is violent even just by the conversation that you people have when you are going for dates before you start dating. You can just come up with a context and just get to hear that person.
Right, no, it's not everyone who reads between the lines.
So let me remove my psychological eye.
Yes, not everyone reads. Sometimes you're just there. All of a sudden, unawaiwa coffee. You didn't see that going to that point.
Ushai people
na mwanangu wenye tu. Iyo ni mbaya. I'm not talking that way.
I am even freaked by the thought.
Like, siongele in that context eti mwanangu.
But I get where you are coming from unana. And how we are escalating this joy and that.
Violence as an expression. Si eti kitu weti. Nimekuja na kuweka
coffee. Not violence as a what?
As a hobby.
As a habit.
As a habit. Si kama as a habit. Kama an expression. Unaona? Ile si violence lazima si lazima ikue ya mikono. Unaweza pia wewe ukiniongelesha mbaya, it's a form of violence, ndio. Uniongeleshe venye unataka, ndio. Unaweza nitusi, unichongee venye unataka, unaona? It's a way of expression, ndio. Umeboeka, umejam, ndio. It's a way you are reacting to the situation, unaona? Hiyo ni better, unaelewa mtu zaidi. Hautakuwa na surprises in the future when mko ndani and you have dependencies. Alafu baadaye unakuwa na surprise, unaona? Juu mtu after me go through that mkipita na bado muelewane, utarealize huu ni mtu bado mnaweza kaa. Juu si ati kwa maisha yenu yote hakuna time yenye hamta hawai kurufishana. Si ndio? Kuna time tawai kurufishana, you can end a divorce ama mtu mtarudi mkae pamoja muendelee na familia. Asa that's the difference. Lakini
Adios muchachos. Please. We appreciate all opinions.
No, you just choose what works for you. What doesn't go home?
Yeah. Yeah, but maybe I love the fact that there is someone who understands that and is okay with that. I think I'm so much used to this alpha woman.
See, I see alpha woman like pia kitu ingine napenda ni. Sina kwambia sitaki dem yenye like kuna
sababu. Mwenye ana self esteem. No, that's something
else. Nataka wewe come to me like mimi nikikubo wewe niongeleshe, unaona? Nikifanya kitu hadi wewe nipige, sawa?
Kamal, he is clay. Like, he is clay.
Make your own woman.
Make your own woman.
Si hivyo, like kuna venye ameelewa, of course. Kitu kama hiyo, of course.
But sasa yeah. You for you, your woman takes time to build.
To build that.
Yeah. Your woman takes time to build and make her understand why and why you do this and
probably lakini
bali mkiachana nao demsi kutapata dem wengine kama
hiyo kama kweli eh
si ni kama hiyo usiona what I'm saying kitu wezi lose over tu kuchit unaona
I get
mimi nilikuwa nimeget but bado naona hapana you can still lose that person over cheating is
sasa kama ni
sasa kuna no. High percentage unaona venye mimi naona
eti high percentage ya cheating kama
kuna kuna percentage most mimi hadi mimi sasa hii na trust them yangu lakini probably kwa akili yangu mimi nasema ame cheat once twice thrice kitu kama hiyo unaona like
iko hapa kale karatasi yangu ni maneno RFID iko RFID shida ni nitataka kuchukua karatasi ipote niache alafu nitasahau hiyo word because I wanted to know what that thing
is. Nimeishika, I will tell you RFID.
Ni ilikuwa ni leo tena itulia gani ama ni leo webmaker yuliona kompyuta
ukoshaje kitu sijaeka mahali hapa
in the part. Thank you. I've learned something today.
You meet different Jesus people, you hear their different opinions.
I love that. That's conversation.
I never knew violent can be okay. Violent
and you've been doing Kamar all this long.
Okay, I knew that part of the story, okay. But I still felt like it's not okay to beat a woman. Yes, it's a true story.
It's a true story.
It's a true story. It's not okay. Kitu nasema sieti, it's not it's okay. Sieti nasema kupiga dem ni okay. Like
but
it's okay.
It's a shida ya way of expression. It's okay.
It's not a habit.
It's not a habit. Like kuna watu wana express themselves differently. Wewe sasa hii unasema uwezi piga mtu sunaona. Of course maybe probably uwezi kweli ama ujafikisha point.
Eh mimi naitwa naogopa kupiga na kupigwa.
Ujaichapa coffee bro wako.
Sijawahi.
Okay sawa. Let's say. Nini naweza kufanya upige mtu? Uwezi sema ujai feel a violence kitu yako ama kitu uone mtu amefanya kitu sema.
Kitu in...
kai ukimshika.
Yeah, ni kulia ama kunyamaza.
I don't even cry unless I go and cry where you're not there. Me, I am so afraid of the fact that ninaweza kupiga kwanza nikuumize alafu nitatoa wapi pesa ya as in all those alafu kitu
is about
kitu kingine sasa maliza hiyo ni part A. Kuna part B na ukinipiga
of course utapigwa.
Alafu si nimekwambia sisi were not brought up with violence from school from ni mother to learn to piganga
ni mother to learn to wanna war and you see we've been brought up with men meta I have some
means to come from violence like
sa- what we have noticed ni, men are not violent when you're growing up a man has never been violent to me ni women so when I get into a relationship even my godmother
ni women but it's mothers
men are violent me like in my whole family budango hajaichapa mtu wote except mimi unaona amenichapa na nilifikisha point ya kunichapa like ilikuwa saa tu nikaiba lap yake nika watch point kadakwa nao unaona
uka watch nini
niko acheki point na
akashikwa nayo kanisani au wewe ukashikwa
na usi mara kwanza kushika unaona like kwa tumia so like ile kufunza adabu maza amenichapa paka amechoka paka kanoi kikoto Islam amenichapa paka kachoka unaona so muda sasa hivi ndo amekuja ananichapa sasa yeye nimeshikwa nimepiga nduru neba mzima anakuchapa ile masks unaona ndio ameshinda na vitisho
ndio when
only middle child
you're a middle child when number second
last kotu
auto
7
second last
guy
you're a middle child my Kamal, I understand you. I
know. Mnakuwa troublesome.
No, okay. No, it could be a problematic child. Sorry to say.
This is evil, like si ati unaona budangu yeye mfunza hadi sasa hivi naweza sema budangu kuna venye amenielewa umeona like since nilikuwa mdogo
lakini ni, kama mja notice kwa stories zote za kamani lazima umuelewe.
Let's form a Middle Children Association of Kenya.
And hivyo si okay lazima
utamuelewa uko
ready? Yeah, mimi.
Yeah, I'm ready. I'm open minded to understand.
Pia mimi kuna venye nafikiria kukuelewa unaona? Si eti kwa situation yenye tutakuwa kama upendi violence okay with time nitakuelewa the way you think. Ndio maana mimi napenda mseo kweli. Unaona? Wewe nionyeshe nitaelewa in my own way. Si yenye wewe uniambie. Your reaction. Napenda expression zako ndo nikuelewe.
Expression yako inafika. Someone can lie to you through words but not actions.
Ufanye nini, ufanye nini, unaona? So like budangu, ameona oh, hii kitu ya kwanza hii. Baadaye atasema okay, huyu ni mse, let's say anapenda kwenda nje ya box, unaona? Anapenda different lifestyle, unaona kitu kama hiyo, anapenda kama hiyo. Let's say for example, kama for example let's say kama tuseme hii notion ya ukikua high school
do we
ukikua
look at what this woman is doing.
ukikua high school so unapata sengine una feel hauko like hata wewe mwenyewe uko free mental space uko una feel umefinywa unaona like ile oh ufai kwenda sasa ufai kwenda nini you teach yourself buda kone vitu pale kwa unasoma kitu yote lakini at the expense of wewe una feel umefeel
but
unaona unaona the more ukikuwa free si lazima upite exam lakini una try to live through life freely unaona like una experience vitu nyingi zenye maybe wewe unataka unaona kama hivyo so like and sometimes it works for you for the better unaona lakini pia kipango kwa mzazi always anataka the best for you si ndio
kama
obviously mapenzi saingine pia ni toughness
kama violence. I want to see the kind of father that you will be. I want to see the kind of dad that you will be. Where now?
Wangu.
You have a baby?
Which one now?
I want to see the kind. You
know, today the morning I was talking to Kamal and I told him, hey Kamal, habari ya your girlfriend? Aliniambia yupi.
He was honest. From the conversation, probably he was honest. Like who? Which one do you want to know?
I love for the like, no, I didn't mean like that.
To just be honest. Me na pendanga.
Yeah, he was honest.
Like me ukiniambia shit sahi. Me let's say ni kwambie sioni kitu ya kuficha like at this point.
At this year time. Ani kwa
budangu. Me budangu ananiambia shit. Budangu anajua sedi kanisa hata aniulizani kuhusu kanisa. Tukiongea tunauliza tu vitu zingine. Juadi akiniambia, okay, kama let's say me na brother tujaenda kanisa, si ndio? Ajaenda naye. Alafu buda akuja aulize. Menda kanisa. Ubra aseme, atasema basi nimeenda kanisa. After ile buda kuja atavaa nguo, nimeenda kanisa. Mimi nitabaki kitu venye niko, asijaenda. Mbona hujaenda? Naweza nyamaza. Kama sitaki kumprovoke. Ama, naweza jibu. Anigombanisha amalize. Sawa. Ipo hivyo. The later point ataelewa huyu mtu.
There's nothing you can do. Ju hata nikikuwa mbali, wezi ni child into doing what you want me to do.
Yeah, hivyo sasa. Unaona? Like unaonyesha pia like budangu haezi kuwa surprised at this point.
Unaona? But hapo lazima kuwe kichwa ngumu for them to get to that point.
At times sasa, you have to fight for your own freedom from your parents.
Yeah.
Probably you have to fight. Lakini saa nyingine you don't have to fight.
You fight.
Not fight. Lesson learned.